Cheer! Aspia team, the great with another hit. Big up to Ricky Walter. Listen to me very well, everybody. It's a clarify to you, cross that it is your own mankind. Beware of Greeks bearing kids. Freedom Studio, Jensi Production. Kenyan Wereni, Bedi Lubu Binu Nyengi. Hamili Bedi Tweet, Bali Chamu Deka Chucha. Bibidu Lai Lai, Bali Buda Joa Layu. Bedi Lubu Meet, Kau Nyweli Food Swap. Papi Tuti Giri Go, Go Nikova Goa. Owe Hoti No Lonyo, Tami Chan, Bedi Lubu. Man Kidi Nika Wemo, Wili Gia Wila. Akada Wubo Diki Gu, Nyua Nyahu Pong. Afi Yabu Wai, Choni Dako. Where you di kala mwati nyiri petwera. Reko di kalwe nuo deha seha. Na habawa ruhu wen komo lwapi gire loha. Iji enu otara mepe kuda goba. Kaiguru nuo pori loki dude kina kosho. Gina gini kero bini CPV.
You know
chen kielo guri.
Come on
medo kedi kwarra.
Hai
trofi bango ra nui luru puvi pi. Nuyoli poli dude
gini.
Chobedu rasta wato mudos.
Ha!
Anjira gina nilungu lidu gipa.
Ha!
Nijaba wuri nyashi donyu luo hawa.
Ha!
Tebedu neko wancho ibedu tushupan.
Ho!
Tikata meuruhu nuoche hilo kitu.
Tena!
Kamwilu guwa nokwa inero jani dut.
Hey!
Iruka rashi kara bidu bidu ukwene.
Ha!
Makunu angkoro nuope yila.
Ho!
Kuridehe ni gata mitu duwa. Omaro timu jamba ruedo ka nyingi. Kabe chunyoro kwa nyutia kwete kini. Heriate chako kopo kwa uore mege mogo. Na kumbidu idiang ya mupuri mea diel. Kawali chukulo kuworo ka ibale. Kayang maro lego chaho winyo lega winyo. Puyulu yuja don wao bok rebo. Kajiemu moro tigang kwan enatelo. Kofi kom demo lo gali gali. Pena hai chukul kweri onyel. Kambipo fizi chie go dil maruduch. Hinina chel wito boy bino pori maj. Pani umay timo wei gen blogi komi. Hamengi rame ya wotwe tumabara. Orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr